ratile o khatlile talita ke batla o apesa seshweshwe sana marena go ba bohadi ke batla o beka malo mati fetse o kopana le rakhadi ke batla o apesa seshweshwe sana marena go ba bohadi ke batla o beka malo mati fetse o kopana le rakhadi o khatlile o ratile o khatlile o ratile o khatlile o ratile o khatlile o ratile ke batla o fetsa le fatse ga o fela le se utlwe ka di huma na ga o rata ngwana batho kgile ga o duma ke batla o fetsa le fatse ga o fela le se utlwe ka di huma na ga o rata ngwana batho kgile ga o duma Kotlhoko njega oxygen, ha le sigo ke palwa ko hema na Lerato la gala sebele, ha ko bona ke dula ke le hepi na Banna ba bangata ba ushelang, basadi ba bangata ba mpatlang Mare ake ba bone tali, ke funa wana wetwa manavi Okay tali, tali, I came from the valley, valley Ake ba bone basadi ba mona, want this money, money Okay tali, tali Came from the valley, valley. I give up on the basadi bamona. Want this money, money. On khatlile, o ratile. On khatlile, o ratile. On khatlile, o ratile. On khatlile, o ratile. Ke batla o apesa seshweshwe. Sana marena kuba bohadi ke batla o beka malo mati fetse o kopana le rakhadi ke batla o apesa seshweshwe sana marena kuba bohadi ke batla o beka malo mati fetse o kopana le rakhadi o khatlile